magaalada Boynobi iyo waliba lagu hirgeliyay arun caafimaad oo soo lanka magadari daryeel medical center oo ay goob u mulise soo kan la ka daawayo wadarada haweenka xarunta caafimaad oo soo baa daryeel medical center iyo waliba lagu qalabeeyay qalab caafimaad oo casri ah aan soo ka daryeel oo dadka bukaan socodke Dr. Maxamed Hussein oo kumada maamulka xarunta caafimaad oo soo baa daryeel medical center iyo bulshada faafay adeegada caafimaad ee ku heli karaan gaar ahaan adeegada caafimaad ee wadarada haweenka
aska iyo dahfurka xaruntan daryeel health center ee magaalada Baydhabo daryeel health center ee mekiyalaha tan dhahayta ee xaafada Onodka iyo Five Star lambasay markaasi infaamow ama Onodka xaafada Onodka kiyala ee xaruntan daryeel health center ujeedada laga asaasi iyo adeegyada goobadaasa ma yeenaha adeegyada iyo baahiyin hooyada iyo dhallaanka sida daaweynta hooyada uurka leh iyo daryeelka iyo la talenta hooyada uurka leh iyo dhalmada saaso kale xaruntan may biyaasiin kumada adeegyada biyaasa bukaan eegtada shaqaalaha shan sano ku yaraan iyo dadka weyn guud ahaan xaruntan daryeel health center ee magaalada Baydhabo may kala biyaasaha la talenta dadka markaasi la noolan wadarada raaga sida sokorta dhiigkarka iyo waxyaabaha lamadka ah daryeel health center may hadhamaystirtay dhammaan aqabada lagu baahanahay adeeg caafimaad in la kabiyo sida shaybaarkii kombiyuutarkii oo halka baaray oo ku jirtay sigaar oo nanka deega doona oo yoyinka nanka deega doona xarunta may ku holgalayaan khaatiir iyo umulsooyin kalkaaliyaal iyo ku adeegayaan marka insha Allah wali ku dambeeyay geeka oo taariikhda ah tumashan tabali afraad ama abril 2025 may baneen furnimo doonaa daryeel health center ee magaalada Baydhabo marka insha Allah si bulshada markaasi dhibaatooyinka weyn dhanka caafimaadka markaasi iyo la daala dhaahayaan oo noo qayb ku nagana sigaar ee marka hooyoyinka markaasi uurka leh oo aan ogsoonna in wadanka uu seemay ay ama kumada wadamada safkooranka jira umraaga haddii buu nahay number 1 marka insha Allah geek may informay isbitaalka sanay informay ka dhawaada gaam furma ka dhawaada may kiyaalahan xaafada Onod ka kiyaala ama Five Star ama RB agaarka RB tan dhahayta RB iyo Onodka marka ka dhawaada insha Allah